I bɛ kalan kɛ min?
N bɛ kalan kɛ santiri la.
Ale dun, a bɛ kalan kɛ min?
A bɛ kalan kɛ dugu kɔnɔ.